Legend Records.
Vitu vyetu vyote vya kiwango hivyo. Tunafanya vitu vya kiwango. Kila kitu chetu cha kiwango. Kiwango. Vitu vyetu vyote vya kiwango hivyo. Tunafanya vitu vya kiwango. Kila kitu chetu cha kiwango. Kiwango.
Woke up this morning with the sun so warming, and I knew it'd be a beautiful day. A cooling breeze was blowing, no clouds were showing. My time came to fly away. There was a lock of love, lock of love. Should be a light of love, light of love. There was a lock of love, lock of love. But no more.
Now there is loss of love. Now there is loss of love. Now there is loss of love. Waki wango. Vitu vyote vya kiwango hivyo. Tunafanya vitu vya kiwango. Kila kitu chetu cha kiwango. Kiwango. Vitu vyetu vyote vya kiwango hivyo. Tunafanya vitu vya kiwango. Kila kitu chetu cha kiwango.
Mama Africa, let us groove to the beat. Put the song on repeat as you wiggle and lead. Everyone on dance mode, it's time to reload. Forget your sorrow, give me the light and
oh,
unfold.
Like Guantanamera, kila kitu hapa hela. Hakuna hata moja panataka kwenda jela. Usilete wako sela, watu tuko na viwango. Na hela, na hela, na hela.
Lights up the place, no matter culture or race. Whatever color or faces, come to love and embrace. Lights up your f***ing and get the kitty chase. I chant, woman, you are amazed.
Vitu vyetu vyote vya kiwango hivyo. Tunafanya vitu vya kiwango. Kila kitu chetu cha kiwango. Kiwango. Vitu vyetu vyote vya kiwango hivyo. Tunafanya vitu vya kiwango. Kila kitu chetu cha kiwango. Kiwango. Vitu vyetu vyote vya kiwango hivyo. Tunafanya vitu vya kiwango. Kila kitu chetu cha kiwango. Kiwango. Vitu vyetu vyote vya kiwango hivyo. Tunafanya vitu vya kiwango. Kila kitu chetu cha kiwango.